She says my love is original.
Original.
She say it's sweet and digital.
Digital.
My baby,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti,
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Yaza kwa itani uwa bipi. Penzi lipo umbo mbaba ya ni sawa, sawa. Usini umize ube nikali vaba nka wachawa. Baby, nobody's on it.
Nobody's on it.
Nikuite sweetie, haumwagi kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Penzi makida tucheze mdako. Kibaba baba joni.
Kibaba joni.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Kilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah.
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti,
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Yaza kwa itani uwa bipi. Penzi lipo umbo mbaba.